Nasi mimi ninakupenda mpenzi wangu, uwe salama. Nasi mimi ninakupenda mpenzi wangu, uwe salama. Mimi kila siku niko peke yangu mpenzi, mimi kila siku niko peke yangu mpenzi. I feel lonely when you are not home, my love. Feel better, get well my darling, come back home from the hospital. Feel better my darling. Nasi ninakupenda, nasi ninakupenda, nasi ninakupenda, uwe salama. Sikie vyema, uje nyumbani, penzi nakuombea afya njema, afya njema. Penzi nakuombea afya njema, uje nyumbani, come home. Penzi nakuombea, nasi ninakupenda, I love you, I love you, I love you. Nakupenda, ninakupenda, nakupenda. Ah. Ale, Adamu, Beta, Adamu,
sikia Bukavu.
Santé.